askartan oo gaaray ilaa 6 askari ayaa isku soo dhiibay harakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu soo bandhigay deegaanka koorkoor oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee bakool askarta isku soo dhiibtay ayaa waxay ka soo goosteen maamulka magacaabay koonfur galbeed waxaan lagu kala magacaabaa nuur aadan aadan caliyow ibraahim xasan barkaan cali maxamed xuseen waxayna ka warbixiyeen dhibaatada ay la kulmeen inta ay tababarka ku jireen iyo halka ay ka raaceen iyo waxa ku kalifay in ay isaga soo baxaan safka maamulka koonfur galbeed waa kuwan iyaga ka warbixinaya arrimahaas
nuuro weydan u diraa deegaanka gudal warwararo horaan la askari yahay oo ku nagadi oo kutagu sheeni walaan shaydhaanay duufi reedatan kasuway muslimiinta bilig rogo isku dhan horoy gali dhubbuli furyal yare isu bahi atan hakasuway mdi muslimka rogni arag isku tabi tabar gaardi walaa saamare reedano gaardi dhammaadaya mdo walkale balaawi le isku tabi horaan galabulaan karaysan lahayn anu ulmaana susaan reed dhan gaalaba bilayin argan horaan walwalin faali lahayn anu aragna reed asugu tabian meel hadalna akyaartii oo nahay malaaj ilaha hadalna arag rabu yaa isku tabaa anu isku tabaa fadaana lagan lagabeelmeel gaayuraan seetana isku tabaa nareen oo isku tabaa anu fadaana isku tabaa jeena nareen maasha allah ee amni feela kan oo sefeela sefeela lahayn oo ay
haa maqaay iidan ali uri deegaankan goodala saadaan leey korkorada roob alxamdulillah ilaahay kama hasan in iyo netkeega murtadiinta ku toobishaanay muslimiinta mid isku kunool umadii marida ka biirayna faylaantaa wayaa inaan sadin muqulum ugaadi hadigeysa adaan lilyaan ilaahay ka mahadsan markaan hor ka biiray tashkiil oo dhallinyarada oo jinkee ah iyo tashkiiliyaan maalgii tababar hamari oo yarkeen hamarin may mool gaardi gaardi war habaarno may bad dugu duguday oonay dhibaatad islahay deertay maolwiinoonada ku haymala kan hoo tababarkan hay bahal la raw maalin afiila raw bahal la raw maalin nafru la raw waybu hamal la raw kubalaan la raw sijiidunga magaayokin hay maxamed usay ka dhaliyay afartan qof anta ko
xasan barkaan guudal labaatii kuga jar ciidanka udur dhubu kulaga furaa ku tirsanaa guudal igu tabay muhulmiida roo ku dheegna masanta ilay meel ku hele intii oonay muslimiin feeler ee takaalay tan anti warfung ruugan ogaaday saasaa kuguna afar balooda ka jaray doodi wal gaardi ilay libarsi kumaalan luusay leeraay maalin nafruu leeraay kon maala fiil leeraay kon maalan qoblaan leeraay maay ku arkay intii muslim ahaa inanta ku daane gaali in ogaaday intii muslimiinta dhatiyo ka noolodoon in saasaan nagad
maay sida alew maamud manuur xuseen guudal labaatii lama degmada koorkoorar dhubi waayreen ilaahay aan ku toobusheen intii aan ku nagad shaydaan ay galgalaysa shaydaan maskanta u daf dhablee kula kulmay walaana faa'iida kula kulmayla haatan ilaahay aan ku toobusheen intii aan ku nuuno ilaahay aan u nagad intii diinta muslimka ka nagad shaydaan ay maskanta u dufeen oo heel isku daajisadaano heel jarana galan oo ka jaro hasku ku dhumanay waalidiinka ku dhumanay walna dadtoodaay gabal kula isku kaaraysanayna
askartaani ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamaya safka shisheeyaha
saaxiibada amaanka baagay intii waa muslimaan beli muslimiinta rogaan kuwayaan beli gaalada ku tabaana sasaan baagi lahay
amaanka baagay ni walaaladay ilaahay han ku nagadaan walaaqayo tirogan wiilatirogan ritirinaad ka jaraan moor muslim ni haynaya in sheega obanadungu baha ni hobahay weeran walaal aku kuba gobolka meel muslimiinta rid isku koy hura anaadaga madaya mada banaawi ilaahay maadla galgo intii dugud ee hortay ireedkii mamarahay idoon iyo neer muslimiinta tiidan roogda diinta taala lag ay diroogda ni koy arongayan gabaga xamigay may buu ni aan hada geysa aadan leey madan dhumaday aw ka yaaday oo kali jo dhangal aan roona ku dhumaday ni aan kaaran meel jeliy aan kaaran batawiya ilaahay nami in kanaga ilaahay meel ma ka muslima ma ka jirtaan ku naga saadan leey may ba ka shay sida fada in aan hoolaga daagsada
inta miida ku tabaano ma ila raas muslimiin taa da galana ya fada malaagi goobta leh raale ah ku tabay in meedin ma ila raas uga wareere suu tabaan ma leey leey in nidaa ila in way
askarta dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboladeeda ayaa si raxraxan u soo gaaray wilaayadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab